wathi wagripha kupawuli izenzo zabapostile isahluko samashumi amabili anesithupha ivesi yamashumi amabili anesiphohlongo sewuphonse ungiphendula ngibe umkhristu Woza mhlobo wami, woza kuJesu. Funa uNkulunkulu kusesemini, isikhathi sisekhona. Phenduka, uphinde kufeni. Ngelanga lokugcina, ilanga indodana yesuntu iya kuthi, ha, angikwazi. Hamba uye lapho kusebenzela khona. Lapho kukhona umlilo, nezikhalo, nokuqhaqhazelisa kwamazinyo.
Yeah.